ሰገለ አሜሪካቲ ሰገለን አሜሪካ ሰንበታብ ድልበጣ ገልገለከሳ ሳላማ ፎለካ ዘልቀበን ገሳሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ኢክሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታፋን ኦሮሞን ሳተላይት ይረት ተምሳስ ከነራ አመጀልቀባ ሰገንታ ከኛራ ኦዱ አዱኛቲን ጀልቀም
አከሞልተን ሁርዶፍቶተ ኬኛ ኦዱንገል ገለከናፍ ቀምኑኩኖ ሚኒስቴር ፈያ ከንኡንፈታ መይወስት ባንክ ኬሳ ሰከተንሰ እስራኤል ሞራ በቀጥቶታ ረትራ ወጥተን ለምልቶ ኮዱፍ ሰገል መዳው ከንብሰዩተው ወራን እስራኤል ሞ ሰንበታራ ሽሮኬሶ ተረትቁ ካሰበኑ ኢብሴጅራ ደርገገሲ ኡምሪን ወጋ ቁደ ሰደቲ መሐመድ መሃት አሚን አመር ጀራም ናኖ ካባ ኬሰት ከነርገም ሞራ ባለታ ኬሰት ረሳሰ እስራኤል ራዱ ካፈመን አጄፈመ ጀቹራን ሚኒስቴር ሬጉም ዘፈያ ፋልስጢን ኢብሰቡ ደረባሴን ከንኢብሰዩተው ለሞተ ሰገል ረሚ ዳንገኤ ከነን ኬሳ አፍሩካ ለያደሳ ኬሰ ጅራቹ ኢብሴራ አከዳበን ባቲ ዲማ ፋልስጢን ጀሩት ወይረርኩን ጅማታ ሐልከን ከንኤገለዩተው ወልትቡን ሳማ ኬሰ ጅራ አበኒ ኦዱ ስርና ካን ፋልስጢን ዋፋ አከገባሰት ሎልቶን እስራኤል ቡፈተ ሰከተ ኢንሳ አዋርታራ ሞራ ሰነሰይኑዳን ስናይፐሮተ ፎዳ ገሞና ኖሳኒ ጅረን ረትቦባሰን ኢብሰሰን በታርአ ከነን ወራን እስራኤል የሮዱ ለፈረሸው ኬሱማ ሽሮኬሶኒ ሎልቶተ ሚዱፍ ጀቸ ናኖ ሰና ዱካ ካኒሩ አካደር በተኒ ሁምኖተ ከነረቲ ዱካ ኢብደቱፍ ደርበተኒሩ ጀዴ ሁምኖኒ ኩን በላከነ መቅሶፍ ጀቸ ገራ ሽሮኬሶታት ዱካሰኒሩ ጀዴ ኢብስች ኤርጋን ኮሎሌ ሰቶር በበረኩ መለማብ ድግደሚ ሰዲ እስራኤል ረት ሀለይላን በለሙን ዱግዴ ጋዛ ከሰት ወራን ጀልቀበመ ቀበ ኦከር ወስት ባንክ ከሳማ ተጅራ ሐማስ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ፍከነን ብሮዳን አብሽሮ ከሰታ ተኡን ሞጋ ሰሜራ ኤርገሰና ቀበዮ ጥቃት ለሚወን ፋልስጢን በሰደቲፍ ቁደሽን ከነን ቀብዬ ለልቶተ እስራኤልን ቀበመ ዮካን ቁፍሱ መሰነ ከሰት አጄፈሙ ሚኒስትሪ ነጉም ሰፈያ ፋልስጢን ከን ራማላ ከሳ በክሴራ የሮድ ሞል ፈካቱት ፋልስጢን ሀለይላ ወስት ባንክ ከሰትራ ወጥተን ዮጥቃት ለሚወን እስራኤል ዲግደሚሽን አጄፈሙ ለኮብስ ስርና እስራኤል ራ አርገመ ኢብሴራ እስራኤል እርገበረ ድበቁ ሰገሊት ጃተሚ ቶርበ ወራና አረባ እስራኤል ግዱት ከኤምቦደ ወስት ባንክን ኡንፈቴ ጅርቲ ኡምሎን ራሻ ገንደናዲያ ከን ዩክሬን ገመባሃ ናኖ ሉሃንስክ ተአጁራን ሚሳይለ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጥቶጀተ መሰደት ካን ኤቲኤሲ ኤምኤስ ጀደሙ ሩኩታኒ ኩፍሱሳኒ ኡምኖን ራሻ ሰንበታርአ በክሰሰኒ ጅሩ ሮይተርስ በተለ ገባሰ ከነምር ከነስኔ ሚኒስትሪን ኢትሳራሻ ከጀደት ጫሳን ኢትሳሳ ድሮኒ ወን ዩክሬን ኩዳን ሰንበታርአ ገነመ ቀብዬ ራሻ ከሰጥተደውን ኩፍሱሳ ከበክሰሰዮቶ ናኖ ለኒንግራድ ከሰጥሞ ሰዲሩኩቴ ኩፍሱሳ በክሰሰራ ቡፈተ ጠያራ ሳንት ፒተርስበርግ ፑልኮቮን የሮዳፍ በለሊ ገመስ ቁበቶፍከው ሀርአገነም አዳንኩቴ ጅራ ገመብራቲን ሁምኖን ራሻ መጋላ ዩክሬን ፖክሮቭስክ ጭነት ያሌላ እትፉፉዳን ዳንዲ ኤሲን ልልቶተ ዩክሬን ይፍጠቁ ኩቱፍ ጀቸ ከራ ካባረ ቀጣምሩሳኔ ወራኒ ዩክሬን ሰንበታር አበክስሴ ጅራ ባህዶኔትስ ኬሳ ዳንዲ ፏልታምባ ብሯ ቀበሙን ናኑንሱን ወራነ ዩክሬን ይፍ ረኮ ጉዳ ኡሙ መላ አደወራና ገመባሃ ከሱመስ ራሻን ጭምስቴ ገረናኖ ገመጥያት አከተርካን ፈቱሌ ታስሴራ ሃሊናኖ ፖርኮቭስክ ከሳ ሃማተ ኤከልትፉ ፈዮተው ሳትሌ ድግደሚ አርፈንደር ባንክ ከሰራሻን የሮሶዶሚ አፉር አለላ ገጌ ሱዳን ኢትሰከኛ ገመክባ ጫፍስቴ ሴኑ ፊያል ተጀጩራን ዱቤማን ገረሁምኖታ ኮርቲሲያ ካን ዩክሬን ቪክቶር ቲሆቦቭ ቴሌቪዥን ቢዩሬሳ ዩክሬን ረጥያቹን ኢብሰከንደኒሩ መጋላ አልቡዳን በአተ ኩን ዳንዲ ጭለይሮ ተኮ ኢንዱስትሪ ሲቪላ ዩክሬኒፍ ኢቲን ደደርቡ ተክቸዮተው ወራን ኢቱን ጀልቀበ ሚንድሮ ኡመኒ ኩመጃ ታመቱ ከሰ ጅራታ ቱሬ አከተልማማ ዩክሬኒ ቴሮ አማ ኡመተ ኩመቆጠ ተኮ ቆፋቱ መጋለቲ ከሰተፈ ዩክሬን ከሳ ኡምሊ ኢትሳቅለንሳ ሰንበታር አከጀልቲ ድሮኒ ወን ራሻ አልከን ኢዳቡባን ሰደተሚ ተኮ ከሳ ሶዶሚ አፍሩኩቴ ኩፍሴራ ዩክሬን ድሮኒ ወን ከለቲ ጅጅርሲ ሱፍ ካን ፎጣተ ተርካምፊ ወራና ኤሌክትሮኒክሲን ሞ ድሮኒ ወን አፍርቶሚ ቶኮ አችቡቴን አበሙ ሁምኒ ተሰቀለንሳ ዩክሬን በክሰሰራ ሞቱማን ወራና ማይናማር ጉያ ወላ ቡማ ቢየቲን ቢታ ብሪቴን ጀላ ወላ ቦምቴ ተርባተሚ ተርባፋ ሰበበ ፈቹዳን ሄደብ ዶቶ ኩማጃ ኦሊፍ ኢፋ መጎቹ ሳበክሰሰራ Kunis kanneen bulchiinsa waraanaa mormuudhaan hidhaa keessa jiran hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman keessaa xiqqoo qofa. Hiikaan hidhamtootaa kun kan jalqabame sanbata har'aa yoo ta'u, xumuramuuf garuu guyyoota hanga tokko fudhachuu mala. Kanneen hiikaman keessaa erga waraanni bara 2021 aangoo qabatee qabee eenyu waliin akka waliin argine guramanii jiran Aung San Suu Kyi keessa jiraachuuf dhiisuu mallattoon agarsiisu hin jiru jechuudhaan Associated Press beeksiseera. Televiziyoonni biyyattii akka gabaasetti ajajaan waraanaa gameessiif hoogganaan mootummaa waraanaa Ming An Hilaing hidhamtoota 5864 mana hidhaa Maayinamaar keessa turaniif dhiifama kataasisan yoo ta'u, lammiiwwan biyya alaa 180 immoo biyya isaaniitti deebisuuf akka jiran ibsameera. Hidhamtoonni kun jamaan gadhiisamuun innaa ayyaanni jiru sirna guddaa Maayinamaar keessatti baratameedha. Akka seera jirutti hidhamaan gadhiisame kamiyyuu yoo deebisee seera cabse yeroo itti silaa mana hidhaa keessa turuun irra turu dabalatee murtii haaraa itti murtaa'e waliin hidhaatti akka deebisamullee akeekkachiiseera. Gabaasa kabroon immoo Ming Aung Hilaing hidhaa umrii guutuu hidhamtoota 144 irratti muramee ture gara hidhaa waggoota 15 gad cabsaniiru. Gabaasichi garuu waa'ee kanaa ibsa bal'aan kennine. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti ijoollee durbaa Afgaanistaan kanneen Taalibaaniin mana barnootaarraa uguramuun gara Paakistaanitti baqatan ilaalchise gabaasa ergame dhiyeessina. Aayishaa Rahiimii yeroo Taalibaan bara 2021 aangoo Afgaanistaan qabachuun shamarran barnoota sadarkaa lammaffaa dhorke kutaa 11ffaa turte. Waggaa sadii booda Rahiimiin baqattuu taatee Paakistaan magaalaa Peshawar bakka mana barumsaatti deebi'uuf abdii qabaatte keessa baqattummaan jiraatti. Oduu gabaasaan VOA Muskaasaa fi Rahiimii waliin wal arguun gabaaseera. Shamarreen ganna 18 Aayishaa Rahiimii muddee bara 2022 irraa eegalee maatii ishee waliin Paakistaan magaalaa Peshawar keessatti baqattuu taatee jiraachaa jirti. Hagayya bara 2021 yeroo Taalibaan Afgaanistaan aangoo qabatanii barnoota sadarkaa lammaffaa shamarranii irratti uggura ka'an umriin ishee waggaa 15 ture. Rahiimiin yeroon kun ishee obboleettiiwwan ishee quxisuu lamaaf rakkisaa akka ta'e dubbatti. Waggoota sadan darban silaa yuunivarsiitii dhaquutu narra ture. Silaa hegeree gaarii argachuuf hojiis ni arganna turre jette. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uggurri Taalibaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra kaa'e ijoollee durbaa Afgaanistaan miliyoona 1.5 miidhe. Rahiimiif maatiin ishee hacuuccaa jalaa miliquuf gara Paakistaanitti baqatan. Uggura barnootaatti dabalee Taalibaan dubartoonni hojii akka hin hojjenne karaa dheeraa akka hin imalle ispoortii akka hin hojjenneef paarkiiwwan ummataatti akka hin argamne uggure. Uggurri barnootaa ijoollee durbaa Afgaanistaan irra miidhaa guddaa geessisee jetti Rahiimiin. Ijoollee daree keessatti waliin baranne hiriyoota koo asiif Afgaanistaan keessaa ennaan ilaalu dhugumatti ijoollee durbaaf maatiiwwan isaaniif salphaa miti jette. Afgaanistaan keessatti barsiisonni manneen barnootaa yeroo fi kan sirnaa hin ta'an kan akka kanaa kan Kaabul keessatti waan danda'an hunda hojjechaa jiru. Maqaa ishee abbaa utuu hin tuqin kan of beeksiftu Shabaanaan egeree dhaloota shamarran Afgaanistaan barnoota argachuu hin dandeenye ishee yaaddessa. Ijoolleen durbaa haala hamtuu keessa jiru. Yoo manni barnootaa akkuma cufametti ture egeree isaaniif waan gaarii natti mul'atu. Mee yaadi yoo intalli durbaa tokko kutaa 4ffaa keessa jiraatte ta'e haalli kun waggaa 10 yoo itti fufe mana barnootaatti deebite ni xumurti jettee yaaddaa jette. Gama biraatiin Rahiimiin barnoota Ingiliffaaf kompiitaraa Paakistaan keessatti barataa jirti. Garuu guutummaan mana barnootaa seentee baruuf Taalibaaniin to'atamee jiru ministirii barnootaatti deebi'uu qabdi. Achi immoo baqachuuf dirqamte. Hanga tokko barnoota argachaa jira. garu sababa talibanin galme mana barumsa ko argachu wanan indandeyef amma asitti mana barumsa de mu dandeu jette rahimin barnota daldala sadarka dunya barachu barbaddi amma garu barnota buura argachu fqofa qafsa akajirtu dubatti garama tadre sattanu tennaqen unfo ofra basun kenya ke satti orkada hata umale konyan kifli kan andara galana gamaki bake satti dubarton nif durboni ulfen barbaachif nif saat laman akka jedanitti nersi yokan doktor itu saan gargarin ulfo ofra basu bala qabu saat lamurra filanno kabro akayin qabanne dubatu qabsaun mirgafa yumma hormata nanno kajedanitti shakallakasi nanno sanakeesa dui harmoli akke dummatu gumaache jeda gabasi halima gongo Mersi katana baratu sadar kalam mata inna turte ulfao she dubbatti. Jalal lenshe ishe walin walin galle. Maati ishees ulfao she tingammanne. Kanaf flanno kabro wanin kaban nevjeccha ogeesa wal ansafayyatin ala ulfa sanabasuf dirkamu she dubbatti.
Katana says her parents are strict, so she traveled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Maatin ko heddu akkana hordofan waanan beekuuf manatti gochuun dandeenye kanaaf gara Mombasaan dhaqe achittis hospitala deeme ituuntaan mana aadaan fayyadame soodaaf biqiltuuwwan biyya keessaa walitti makeen qopheesse nan dhuge sana booda dhiigi na dhangala'u qabe ittaansees dhangala'aa wayitu ba'e garu guutummaan saan baane ture kanaaf gara hospitaalaan deeme jette mu'aan karaama Atman Muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidha jedhu dubartoonni itu hospitaala hin dhaqin lubbuu isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu.
And you get somebody maybe the uterus has rotten, just a condition called septicemia.
Gadameessi isaanii miidhame kan dhufan jiru innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan septicemia jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'e. Baakteeriyaan sun qaama keessa faca'ee hanga sammuu isaaniitti deemu innaasan du'atu mudata jedhan. Keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyatti keessatti waggaatti ulfa gara 1,500 ta'u akka ba'u taasisama. Irra hedduun isaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu. Leila Abdikar Isaac, Youth Voices and Action Initiatives. Dhaaba jedhamu hoogganu. Fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchise dhaaba falmudha. Rakkoo akka barattuu marsii kataanaa kan irra ga'e seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhaga'an ibsanii dhaabbanni isaanii ijoolleen durbaa ulfin barbaachifne innaa isaan mudatu murtii wayyaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru.
Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on their abortion.
Dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gama laaleen ragaa ga'an qaban ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan. Dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu Emily Nasuu maamiltoota ishee rifeensa dhahachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera. Dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deeggaruun qabaa jettee ka'uu ishee dubbatti Emiliin. Sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf maal akka godhan? Innaa bitaatti galummoo deeggarsaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette. Baatilee Jawaan darban keessa hospitaalli kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota 500 gargaareera. Keenedii Miriitii qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati. Keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophii Dubbin kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tofkaa Gumuruudha. Ayyee qophiin keenya irraa madda gammachuutiin jalqaba. Madda gammachuu qeensa jibbaa irraa kan ture. Afaan Amaaraatiin sirbuun beekama caalaatti. Afaan Oromootiinis sirba qabaachuu isaa hammam keenyatu beeka? Maal naa wayyaa jedha gaaffii nama hundaati. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirboota aadaa Oromoo keessatti sirbamanu keessaa sirboonni amaamotaa qalbii namaa kan hawwatanudha. Mucaan artistii hangaftitti Ilfinesh Qannoo Hawwii Haqananii sirba amaamotaa naannoo Wallaggaa qabdi. Sirba iyyoottanii dhungala eerumaa fi qophooftee sirbanudha. Simbirroo yaa barii shaashaa daftarraa maal bariif kaataa jedhi. Bishaan haroo qilleensa tukaachisa ija deemana baay'ee bineensa of nyaachisa abbabaa bishuu kunuuti.
Yeah.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii kan namanna muuziqaati. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aa fi isiniif qopheessine kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. Ani bakka Adumu Rodaati.
Thank you.